kujitaka mwenyewe kati kudanga ujaacha. Ukasambaza vijora sambi kudai karaka. Dada kule wataka mwenyewe kati kudanga ujaacha. Ukasambaza vijora sambi kudai karaka. Mweze tumea mabuza wona katabati. Ukipita unatutambia madanga unawakamata. Kudanga mpaka uzeni menisha lipa madeni. Kudanga mpaka uzeni mama menisha lipa madeni. Unajita dada wa mjini hata geto una. We unajita fisikali hata tambo una. Meliona gongingo, meliona wawawo, meliona gongingo, meliona wengie uri meliona gongingo, meliona wawawo, meliona gongingo, meliona wejamani meliona gongingo, meliona wawo, meliona gongingo, meliona wawo. Kudanga mpaka uzeni,
na kujamini mie. Nisharipa madeni, navo jamini mie. Nisharipa madeni.
Download kupitia usocanmedia.com.